I need the boy, very bad.
They attract me and you.
10 toes and I'm standing on paper. Holy fire for the bamba clad haters. Maborongo na kagua kaunye sepa. Ini mistiri ukicha phone lala mteja. Ligwa na vision siku jamu tutabenja. Nifike 30 shikinganya na kakeja. Mishika mita na adole na ikamezwa. Kashike nengi kashokoro eneshe mrenga. Pitia gramu kue, up to date good life. Tuzibeko na tu, matumbe hand of God utadhani minio. Patunde mini don is the area if you ask today. Ricky cho, Ricky cho, Ricky Banture, hide and seek na maopuneza. Come on play, natafuta mipati ati. Where you there, hibarako skinny God almighty. Must to pray.
Very bad, waka very bad. Nikishuka simbuda waka very bad. Waka very bad, waka very bad. Nikishuka simbuda waka very bad.
Waka very bad, waka very bad. Nimeshika green pens apata belly fat. Kwanja tuli dreams prison kama petty cash. Nani very waga very bad. Mwezi niweka in the same conversation now. Hini skill kenda session. Manzi ya kumbao. Doba zao correlation na lifestyle how. Ni mababi ushinda ghetto. Yo matime how. Wezi wa culture. Ukundo tuko live and loud. Suye karasta. Semi baki swag na sound. Unajua nini about the streets. Uni foreign ground. Tuiko tampigani ya masweetest. Kukwa lost and found.
Kukakapata.
Sure mekwa smooth and round.
Liko na plata.
Setting ima kiti to real. This is the chapter. Tunatupa shots kwa crown. Mopi ma master. Black mama round, nasikia ni mada. Unalazwa chini kwa clown, napiga janta. Life ni fitting for uko proud, nasema santa. Mina fans wangu tuko bound, nana wangata. Kiendelea kushika ma brown. To go on out, with the boy mkulikenzi chui beat and oh wow. And mama so proud, 100 bands just to see me when you seen for a show now.
Waka very bad, nikishuka simbuda waka very bad. Waka very, waka very bad, nikishuka simbuda waka very bad.
Waka very bad, waka very bad. Nimeshika green pens apata belly fat. Kwanja tuli dreams prison kama petty cash.